kusane themba ngempilo yakho kusane themba ngekusasa lakho kusane themba ngecareer yakho kusane themba ngomshado wakho kusane themba ngawe uNkulunkulu sakuthanda.
Please don't give up, don't give up, don't
give
up, don't kill yourself.
Abakhulu manga,
you need Jesus right now.
No, 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 no.